Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraabe hedibe jamwali modo heden goni beta altinere noga e tati lewru October 2023 yamde jena yottike kokiri etoile hale lamu masina Ousmane Niali bullo kabaruji do Mamadou Ouattara woni en to boggi jande to yiwde do Bamako do yottade li kedde leydi meden di jamare de ana jokkine holtinde boy yonki mudo na sabe tajugol kurangol timmata ngol fewde e wada wattangol tajugol di leydi meden di kolliti edun no waddan dum en tidallaaji hono ronkude danade Minisima hokki le cakkita yontere nde dakkoɗe muɗum ɗiɗi gonɗe tesalite e luwansa soldas e Mali le o wattu goto larmi Mali ana wondi e wadde immadaraji bangal wallugol civil en heɓɓe dow nguure fanɗi fuu million goto ɓiɓɓe rewɓe gatta ley dewle e ley Mali illa jottaki ko sari yimɓe wi tiɗal bangal hurtigol sukaɓe haala muɗum wonno le botu mo avocat sans frontiére Canada waɗi yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon hedaade studio tamani le cakkite yontere nde taƴƴugol courant taykitama leydi handeji kewɗi le ngallure Bamako nde e kañe ile kedde leydi meɗen ndi ɗi taƴugoji gaɗi hakkunde air ngaji sappo yottade air ngaji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi le nokkuje yogaje ɗum ko timata fuɗɗi nawde himɓe ɓe kolliti tiɗal ko ɗum watta bangal keɓal kañe e gonal e lobbal ɗum fuu e tawede himɓe ana anda saabe heɗunde ngol taƴugol courant ngol timata an waɗa eɓe darta e laam o fiya dabere yalla eɗum heɓene dabere walani nde fuu ko edem kay wi do hello mudun ko ka himbe yogabe kolti wide horbe energy ana gondi e wadde golle fa keban o tidal la jogala fa be dure den famo kedden ko Mariam Koulibaly hebine do faccita o aldi 667
dede kewde Bamako do ana wonno e niwre kenyen fewde taygol kurangol timmatale on do wakati yimbe le hewbe be bilisa woni mu MK ana yidi haltene hunde ko way famude
bon excuse juma
be kal amen gonga do tammi yidi men lonki gollede jati sabe niwre ana wodi me hemmi wadi golleji sedan gan heddi fa hannen golleji kewdi heba ka wada
kotel mudum won ko tayka le kedde leedi amendi hono gawo sego fayato bankas yimbe le gombe tombe holti wiire taygol kurangol timmata ngol latike sababu bonnande be kulleji kewdi
sino fa en organi
mi adan nuko fe goto hannen gollido e kuran homo fu groupe électrogène jogi to menen ga sego men wonde torra satude sanne to menen gawo ana foda lebbi tadde hannen men wala kuran wala jamman wala nyoloman
ministre kumani do kuram kayi ndiyam le leydi amendi waɗi immadaraji yotta nokkule to edem mu inta kuramu o yallawam dabere mawɗo heɓenede oɗo tiɗɗalla oɗo kabaru edem sa jaati holliti ɗum
yimɓe hewɓe gondi e woytade saabe rafigol saabe e rafi heɓude gonɗi naado ɗano ƴumma watta fuu saabe taƴugol kurangol timmatangol e wi médecin sans frontiére médecin accaki e wi médecin chef tawdeni famakan sisogo rafi taƴugol rafi ɗanugol lobbol ana wawi wadde torraji bangal cellal o wi neɗɗo ana hani ɗanade fa gasa yalla ana heɓa cellal bangal hakkillo e calɗi keɗe ko wido faccitago sita sidiɓe
jandeji kesi holliti ñolman hannden wi lafi ɗoyɗi ana nato saabe hewde bani adama torraji kewdi ko naari bangal ñabbilaji ko en nawoje ɗe timmata ɗi e nannal muɗum so hono o torra matam e tommonte ɓamgon poɗɗo fo wawa timmude ndu ko ɓuuri hassinguinede yo jommu tinno ɗano fa wooɗa saabi lafi ɗoyɗi ana nato saabe hewde tommote ñabbilaji kewɗi hono misali jabbeti ka en nawala ɓerde ko nodete e ɗaɗi e nannal muɗum cellal hasso ngunuga wawa heɓede feso walani tan neɗɗo ana heɓa ɗoyɗi no muyiri honene yamira noon
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andan mbawi huɗede dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter yoppugol dakoɗɗe ministrement ana jokkini dakoɗɗe tesalite ley région kidal kañe e mo duwansa ley wuddu leydi meɗen ndi gattama asawere noga e goho lewru octobre ndu e juuɗe larmé mali hono wori alesise
gonga jati kan tesalit le région kidal mo mangal pat em munisma ɓe leydi tchad wonno le muɗum ila 2013 wartirama e wi hoorejo mangal paɗe amen ɓe le nokku o asawernde o holliti wiide nokku o ka ana le wi mangal paɗe amen ɓe hannde o jokkintine haala ɗum wiide mangal paɗe em fedde munisma nde ɓoti kaaki mu'en fuu ko wawi naɓɓude le nokku o sumi kedde ɗe ɗum munisma holliti wiide ɓottugol muɗum kaaki so yoppa tesalit laataki hunde newinde feewi ɗum laatike sababu yoppude ati yonkiji yimɓel gollonoɓe le wimaɓe tesaliti hiɓɓintinta joom nokkule jeegom to fedde munisma ɓutti kaaki muɗum so iwile leydi amen ndi ila sariyawol tabba ure to fedde ne mesure ta conseil de sécurité kolitiɗo wiide golle makko timmi. Le onɗo wattu goto ndu fuu kangonɗo duwanza kañumndu wartirama ele wi magal paɗe amen ɓe. Wontalkuru ciinaɗo hakkunde kanakoɓe amen gonɓe duwanza kañe fedde municipement bangal muɗum. So ɗum hewre ndu fuu ɓettike magal paɗe em leydi amen ndi hokko yimɓel gonɓe année fif nguure ɗi hakkunde muɗum ana macaroni farani fa yetto neɓam. Leɗɗe ɗum ana hakkunde kulle ko ɓeɗo yimɓel hokka.
Ley hitande 2022 ko yata million gote ɓiɓɓe rewɓe kurtina illa kiɓɓina e duuɓi sappo e joyi ley Mali. Ɗum hollitama ley batu gaɗɗo bangal tiɗal hurtigol sukaɓe ley Mali. Avocat sans frontiére Canada joini o batu aljumare ƴaɓɓene nde horeɓe nde fedde koltiwide o tiɗal ana wondi e heɓɓude sembe. Nenoɓe darta e laamunkoɓe kiriduji ɗi tinno tabade sariyaji kaɗɗi hurtigol ɓiɓɓe rewɓe gilla ana pamɗi fa ɓeydorɗen fam. Anni ko Abou Hakrine ak Mohammedin yatara heɓini do faccitango Alice sita sidibe.
Wattugol sukaɓe rewɓe dewle low ana wawi latade sababu bonnude jande mum'en na ɗum yettinde ɗum em tiɗɗalaji wakkati ɓeyngu. Le temdere rewɓe le leydi amen ndi sappo e jetti kañum en ka ƴaɓɓorke ɗon. Ɗum saabi so kanko Brian Menelet gollole fedde ne ɓe noddirta Avocat sans frontiére Canada ana narda kanakoɓe leydi amen ndi waɗa immodoraji fewde e majjum.
Mairem ana hani fiide dabiriji ƴeewa duuɓi no neɗɗo hani hursunde e muɗum, ɓene hani ƴewde duuɓi neɗɗo hani hursunede e muɗum. Mi heɓa haqiqa jaati ɓiɓɓi debbo suddeteɗon yettigen duuɓi hursnede.
Rende yonki ɓinguel adama kay hunde ko dina alsamako e hoore yamri. Wattude suka debbo e dewgal tawi duuɓi muɗum yettaki wona hunde ko dina alsamako o waji mbini. Noon holitiri wiide Yusuf Bagayogo omole fedde ne ɓe noddirta furu jigi yaso.
Sonin dogotoreɓe holliti min so suka debbo suddama ta duuɓi yone ana hewtunoɗe kuteji almame so famen tamado muɗum ɓeɗa hani heɗade dogotoreme yalla ɓiɗ debbo ndu ana fadde e kuteji muɗum.
Micintinde wiide tam tawanoɓe oɗo batuka fuu holliti wiide ana yiɗi sariyawol tabbe jukko no nawiri yanongoji gatteri fewde e rewɓe le leydi amen ndi.
Kettal fuɗɗi na anniya muɗum ana woodi ley nokkuje yogaje min remoɓe yimɓe yogaɓe remoɓe kolti wiide nonno ko ɓiɓɓe rewɓe jahata ley gese ɗum. Ɗum golleji muɗum ana ɓeydana koɓe gatta ɗum ana ɓeydana hono kamɓe hettoɓe kuyan e kurasi fa ɓeydoreɗen faamu hono ɗum wori sita sidiɓe.
Le gendi tomiya le laamu san surbaɓe ana jogui daroga magal de kabaruji kettal ñamiri. Ɗum ko holliti rewɓe yogaɓe remoɓe leyne laamorde.
Sukaɓe rewɓe ana watta koyɗe mumen sanne e kettal. Kamɓe woni cuɓoɓe ko hettetede guese ɗe ko fuu. Eɓe paabo men ndu ittude tigaji, eɓe defanana yimɓelle gaɗoɓe golle o.
Le gendi koro le wuddu leydi ni rewɓe kay surbaɓe kay endu daroga mumen le ɗi golleji guesa wala foto haadi saɓe ne faabo worɓe le ɗi golleji. Ɗum ko holliti remo goto jooɗiɗo on nokku.
To amen ɗo kuru rewɓe fayeto sukaɓe rewɓe darde muɗum en ana mawni sanne ele golle guese. Wattu kettal ko moɓete ko fuu kamɓe woni gaɗoɓe golle muɗum. Eɓe paabo worɓe ɓe gaddana ɓen ko ñaama kañum ko jara. Worɓe du ana jogui yakkawa e moɗo sa ana jiiya rewɓe.
Miccitunde wi watti joni kettal gabbe ana mata nokkuje hewɗele leydi lewi remoɓe.
Video goto kollitaɗo dow Twitter holliti wiide jomɓen juuɗi magal paɗe en majake aljumare ƴaɓɓene nde ɗum sappo e tati lewru octobre ndu dartude worɓe muɓen waraɓe ley basiji ɗi wuure Fatumata ko joni darti yalla ɗum gonga. Anni koyɓine ndu faccitango sita siɗiɓe.
Le compte Twitter kanko noddirteɗo Asal Dek ak Hamahadi o holliti le video goto waɗaɗo sappo e tati lewru octobre hital 2023 wi rewɓe magal paɗe leydi mallin waɗi majere wotere nokku noddirteɗo oron point Kwame Nkrumah holliti an haɓina haqqeji magal paɗe leydi nin. Le o jama goto du o holliti wi fedde semas Imam Mamoudou Diko jama muɗum ndu tawma toon mi gaccagal ndugal ngoji ami waɗadi mi anti o vidéo wona gongano. Ɗum wona majere waɗane le sappo tati lewru octobre hitande 2023. Cagal ndugal ngoji amin waɗadi mi tawi o vidéo waɗaɗo guiddile jeene lewru septembre hitande 2020 le hello Facebook noddirteɗo Ben Ali. Miccitunde wi fedde Imam Mamoudou Diko ko noddirte semas ana miili wadde majere le sappo tati lewru octobre no hollita ana miili joƴƴine laam hakkude radio ko noddirte transition civile. Gaccagal muɗum ne majere bantinama. O vidéo hollituɗo wi magal paɗe leydi mallin waɗi majere le sappo tati lewru octobre hitande 2023 le genni bamugo yo pene ɓaleje kirin.
Kabaruji heɗi gaɗi le yontere ƴaɓɓene nde anni seeɗa e majji ko ziyadata mayga hawrintini en do faccitango sita siduɓe.
en fuɗɗoto tan kabaruji maɗɗe yontere ne ko naari bangal bonallaji adaɗo feeta e lewɓen le watti joni le leydi mallin debbo goto juuɗe muɗum ɗiɗi fuu taccama to guuro muɗum le on watti joni baale rewɓe ko heewi hollitte ana tewtira laamu o tinno joƴƴina sari e goto ko faddoto rewɓeɓen saabe ɗi bonallaji kabaruji maɗɗe yontere kasi ana naari bangal hokkugon numéro garte nina sukaɓe jogoɗo min ɗe winde inde muɗum e armi mali le on watti saabi hollitama wiɓe wonɗi talki ko heewi e muɗum ana tiiɗi le nokkujo to laffi deeƴere mata toon caggani gendi gawo e tummutu gouverneur région Menaka Kayndu fi dabiri alarba ƴaɓɓine holliti wille genndi muɗum ni jamare accan yiilade jamman fana muɗum fiide dabiriji hono neɗɗo ɗattiɗi reninte fotare jamane kan e joole mumen ceggal muɗum kabaruji kewɗi hollitama le cuuɗi aradio ji leydi malli wi ɓiɓɓe rewɓe fewɓe balonkododerte kan en ana hani fiidude e leydi zambi ko naari bangal fiirde balonkododerte éliminateur des jeux olympiques watte paris litane 2024 nga hollitama wigol fiigo balon mantinama ɗum gonga ma ɗum pene fe goto wala ko wa haalde e muɗum ni watte joni saabi fédération jaɓe wadde communiqué de muɗum tofon
sakiraɓe holtinno wiide ɗo kadunen e kabaruji ɗi beeta ko ka andon i fuu oɗon mba heɓude ɗi dow application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store wassalam ñande fuu le wattu cakkitiɗi joni ɗi tagitama yiyede himɓe mali ɓuuri nawtorade e courant ngaji keɓirteɗi e nangue iwde sigu yettade siga so yaade motti fa warde ɗo bomakoɗɗo himɓe hewɓe gondi e wattude courant ngaji keɓirteɗi e nangue ley galleji mumɓen ɓe koltiwide ɗum ɓuuri moƴƴude e banggal hawalu e ɗum nafa du banggal keɓal fa ɓeydor eɗen fam andi ko fati yatara waɗinen du faccitago Oumar way galle sita sidduɓe
kamɓe yimɓele nawtirtoɓe kurangaji ŋetteɗi ley nanguena ley yawareji ɗi ɓe mbi eɓe belti sanne ley ɗiɗo golleji ɗum rena ha waluji sanne ana yaafi dow
donc j'utilise l'énergie solaire pour
min mbiɗe yiiɗi ɗi kurangaji panoji ɗi kurangaji wawa bunde ha waluji ɗum naato saabe du li galleɗi fuu naato ñayri torda fuuɗu wala hen saabu ittala kalis wala e muɗum mimin huɓɓa panoji galle ɗan ɓuuri courant idem o ɗi panogaji ana fawa amen sanne nde golleji amen saabu ittala fuu mi watta min ke mbiɗe welti e muɗum fa wala seeɗan mi won firigo goto woni ventilateur min huɓɓat ɗum fuu e da muɗum e panogaji mi wondi chateau ji du ɗi fuu panoji won kotata hiite e muɗum
kanko Souleymane Berthe laamiɗo kabaru kurangaji ŋetteɗi le nangue koɓinodirta énergie renouvelable o hollitiwde jababuji lobbi keɓama dow hen caggal ko jamare nde hokka hakkillaji lobbi o wiile majjunduɗ ɗatiɗi fo jaltinama dow hen
ñolmana hannden ɗi kulleji keesi panogaji ana naato saabe hewtinde en kuran ko muuyi ɗen fuu le golleji meɗen saabi hunde fof woni kabaruji hiite ndiyam e hendu ɗi panogaji ana wawi hewtinde tommonte mbeɗe tewtira homo fuu tinno ƴewa ɗi panogaji moƴƴina ɗum yalla ana heeɓa kuran le welta ko watti joni
laamu ana wonde yaltinde ley hen ɗatti mawɗi no jamare nde ha nayirade banggal ɗiɗo kurangaji noon kanko monsieur Berthe o hollitiri wiide o wi ko yaata gelle capanɗe joyyi dow ana gondi hokkede kurangaji
meɗe golla le région ngaji kayi sigasu segu kulikoro ka ele genni bomako ɓooya sanne mi waɗi golleji kewɗi le laamu motti ko naari banggal moƴƴingon to panogaji ko yaata hectare deɓe mene gay sukaɓe joholɓe ne laamorde mi moƴƴin toon mansi gaji famotoɗe rewɓe weltude ñamiriji mumen e nandan muɗum fattade suudugon jamɗe e sarsude batterie ngaji worɓe e rewɓe ɗen nokkuji
logotoɓe ande kollitiwi ɗiɗo immadaraji paabota sanne ko nayiri banggal hawaluji le majjum ɓe mbi fa hannden gouvernement ona han tekkinde kumol no jamare nde han yarde banggal ɗiɗo kurangaji
laamu ana han fiide dabiriji honene ɗi panogaji moƴƴinirta nokkuji hewɗe kayle usine ngaji e nandan muɗum ɓeɗa han fiide dabiri fa hannden yallen usine ngaji heɓɓe leydi meɗen ni ko moƴƴidata ɗi panoji so ɗum waɗama natto musalla mawɗo junggo ɓiɓɓe leydi mali saabi ɗum natton kulleji ko cottetele lumoji meɗen fo min waɗ ɓamde misale jata hannen sa ƴewɗi panogaji yogaji e majji kalisi muɗum an yaha ujunaji sappo
ɓeɗo kadime ande kollitiɗ no mali worrino jati ɗiɗo kurangaji ana mbawi nawtirede fa nafa jamare nde ɗo garten haddude beete hannden dow kabaruji meɗen jowiɗi dow hawaluji ɗi ye ji jeɗɗira warore wassalam